Africana.
Oh yeah.
Sajay White.
Nishafoli maibu, nikikona moyo wangu juju.
Wewe,
usije nitupa bu, kama ndumba rudi kwa babu.
Baby,
kila leo kwetu isweka jana, dua tuombe kwa rabana. Mwezi najua tumepatana, mimi na wewe. Tusimame wima, mina wetwe mawina. Wapo na upima, lengo wakate shina.
Nikajaza kibaba, pendo lako mkataba. Mina wewe kiyama, ato kumfila wama.
Twende pole pole, pole, twende pole pole. Pole pole, pole, twende pole pole. Twende pole pole, pole, twende pole pole. Pole pole, pole, pole pole.
Naitwa nani? Naitwa Mr. Loverboy. Shida gani? Sema mintakava.
Kichwani wendo mada, kili umejaza. Awa kupata tawa kipiga rada.
Hubaki shada kwa kusina janja.
Niwe wako rubani, niongoze usukani. Na huu moyo wangu mi, ngekuwa kibubu ni kuweke nani. Kama simba mbugani, mkali paka sizani. Tunazuri peponi, roo yangu kareani.
Nikajaza kibaba, pendo lako kataba. Nina wewe kiyama, ato kumfila wama.
Twende pole pole, pole, twende pole pole. Pole pole, pole, twende pole pole. Twende pole pole, pole, twende pole pole. Pole pole, pole, pole pole.
Mimi na wewe.